Afina se ka oka jemukan di auma ukoso amina ni jemukan kankirele di auma bi
ne jemukan ye wade na marikika siko ani dongo ade kele do farasina foli ani mumi nyoko soro kele ka adinge ana ban make mujibu dalili ne jemukan ye au bela jide ka jija jemukan akana kwako sabula ni talike on dambe deka
Yo, Frafina Foli la Medicala Wanga Foli and Italy about in watching Frafina Foli Kenyasia, Aukluga and Yonyeva Degana Walmate, Bollywood and Lake B, Washington DC, Amba Faman Wazina, Audan Second Econom, Ambe Cook. Frafina Foli, Ali Walla America, Second in Donko Jamukan, Mumbeke, Araba, Araba, Nigeria, Kelly, the Tabla, Nigeria, Fala, Sibi, Missonka, Sibi, Kari, Kenya, who was falling Kelly and Nikoye. 1 o'clock, Tabla, 2 o'clock, la. Nigenye killing a Tabla, Nigenye Flala, Kedan Flala. Balma, who Ames Robumako, Sandu FM Kagao, Sunset Point FM, Tombuktu, or covering this point for FM. Ames Robin and Facebook, and you wait. Bewa, Bambara, Rata, Ama from Alda, Sekene Ponala, Alka Jimgam, and Dia Sigra. B, Anakina Jimfire, where John Blue, we go as a Domon Nana Doni, we for Bukamara, Ali and Ko Framway, Manisa, and Kalasola. Amena. Secondly, don't go. I drove the second camp movie, Kajamana Book, Balan Honala, Ni Ayakofle La Kumla, Oketoshi, P. and Cinema, Udo Gunkonala, and you for whom I am Wilkana. Secondly, don't go near Munido. Ni Absalani Joro Fatuji. May not book only the Mukan Konala, I mean, for you, Juan Yama, Raka Temeni Jemukai. Well, as soon as I am a Kennedy watching now, Ah, Lusama, Lanfonji, Mandi, Sali Mata, Lega, let's go. Olivier
Fabu kamara de do nko karamɔgɔ ni nko lɔnko dungu kantigi formate nko la ani Académie des sciences du président.
Ya anga bibabu amena kuma anga seko ni donko a sebemayoro ani a klonge mayoro surtout jamana kunganko olu nyana bodi kola bi na fro ko seko ni donko re nko kana akoro e munde
oho na fro ko seko ni donko oyi mirindi no anga jamana dire donia munumbe ula ubuka ko mine mine tumu na ubuka ko la takama tumu na kabe usida ko katie ama riani timu musiola kabe oku ulu tabuloma sera munumbu bulo kuira balo kuira ka sera bo kuira kala ani kuira mara ani ni mora ni nyonche bla nyoma no relation ora munumbu mora oche ulu sera u takama tugu o sera munumbu bulo uira sunguno naturellement uira ka ndoka komunu sigi senka ule ye ukwa donia e amba ko mo ko seko an ka donko
bibi na nafro ko seko ni donko a nyuma mayoro ni a bulu fara julu be songa soro seko ni donko re kono nala
anga jamana u seko ni donko a kacha ina ko anga jamana me jamana suku mun kono mirindi su ya chama ni be a kono na seko ni donko u bela gele u be sigi sigi tanda maro de kan a sigi san folo u be bela gele kakuna no ye a jugali u koro de ko furuba jugali etiki general do de be sigi jamana den bela gele be i kuru ki i be u tabuloma u be a kono u ka teme ka boye ani kuna sigi la wera ka ingrina u olu fene mamarali amma fo cogo de olu fene mamarali doniya u de fene be u kɔfɛ ɲɛnajɛ ku fene doniya u fene an ka seko ni an ka dɔnko bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnsɛn ani ka mɔgɔw la kalan la i n'a fɔ an ka jamanaw tagabolo kɔrɔ ta ekɔliso ko ni fɛnkɛ ko nunu kun ta an ka tagabolo kɔrɔkɔrɔbaw ye an ni arabuw ni an ni tubabuw ka don ɲɔgɔnna de sen fɛ ka kalanbulonw sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya boloma denmisɛni bɛ boloma k'a ɲɛsin kalan dɔrɔnna u kɛra o sen fɛ o de kosɔn an ka ɲɛnajɛ ku
Rafa Foli na Melikela wa ngo Foli ani Sarri Baye Rafa Foli ka Foli Ben Watina kan bagabe gani kamera ani Bitton Kulibali ana Foli Baye Madame Blende ana Foli Baye Brahma Fofana kabi Amdalai ali mbe ana fans club o ya ana Foli Baye sita ambe temeni joye ambe ni Watina na sekrima ali ka Foli Sten alame abu fumu mako sanfa let's go lega
Yeah.